Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that's debted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and glory forever. Amen. The kingdom of God is coming. The kingdom of God is coming. The kingdom of God is coming. Prepare, for the kingdom is coming. Oh man, the kingdom of God is coming. The kingdom of God is coming. The kingdom of God is coming. Prepare, for the kingdom is coming. He is a liar, a hater, is a murderer. No murderer shall enter God's kingdom. No, no. The kingdom of God is pure. The kingdom of God is holy. The kingdom of God, no violence. Peace and holiness will take you in.
Forgive, you be forgiven.
Kingdom of God is coming. The kingdom of God is coming. Be ready. The kingdom of God is coming. Prepare, for the kingdom is coming.
Oh yes.
Meso machuku nebemno abuya kacha sima. Meso machuku nebemno kacha sima abuya kasima. Meso machuku nebemno abuya kacha sima. Meso machuku nebemno kacha sima.
Olilanya de so onye kachasị mma meso maginezia nebe muno kachasị mma agama kolewe gara onye nwe mchina gozi nechebe chinenye omumu meso maginezia nebe muno kachasị mma oke gumedelu mwana otu onye odi madi nobi mboro gwujesi nara ekele mo ezendeze ide tunanya dadi nara ekele mo meso machuku nebemno abuya kachasima meso machuku nebemno kachasima. Mama imela o, mama imela o, mama imela o, Jesus, onye nwe ide bube. Mama imela o, mama imela o, mama imela o, Jesus, onye nwe na-adị gị nyere m ya. Ma mmile gị na-eboro m ha, n'ọgọrịa gị na-agwọ m n'ezie. Ijebube ndụ m dị taa gị nyere m ya. Ma mmile gị na-eboro m ha, n'ọgọrịa gị na-agwọ m na-adịga na mego. Ijebube ọdụm ke bụ Juda, onye nwe ndị nwe mmadụ niile, lara ekele m jiri bịa. Onye nwe m, onye nwe m, ọdịmma na emere m n'aka Igbo, ọdịmma dị mụ n'obi mgbe niile, ekele na otuto na nsọpụrụ niile dịrị gị. Edema o Jizọs, edema o Jizọs, edema o Jizọs, edema o Didi Ebube, edema o Jizọs, edema o Jizọs, edema o Jizọs, edema o. Ọdụm ke bụ Juda, onye nwe ndị nwe mmadụ niile, lara ekele m jiri bịa. Onye nwe m, onye nwe m, na nsogbu gị na-anapụta, na ọnwụnwa gị na-eze m ụzọ mgbapụ. Mgbe m amaghị ihe m ga-eme, ị na-eduzi m ụzọ, ekele dịrị gị. Mgbe nsogbu na-abịa n'ụzọ na-amaghị ihe m ga-eme, Jizọs, gị na-anapụta m ule. Onye nwe m, ekele dịrị gị. Mmamma imela o, mmamma imela o, mmamma imela o, Jizọs, Ijebube, Ijebube. Mmamma imela o, mmamma imela o, Eze, mmamma imela o, Jizọs, Ijebube. Hallelujah, God is love. Yes, love is the greatest love of God. Wonderful love has made us people of God. Hallelujah, God is love. Yes, love is the greatest love of God. Wonderful love, hey, has made us people of God. Red or yellow, black or white, no matter where you come from, as far as your name is in the book of life, we are one, let's love one another. Let's do away with tribalism, do away with discrimination. As far as your name is in the book of life, we are one, let's love one another. Christ is not divided, one God, one God, one Lord, one faith, one God. Let's love one another. I tell you, Christ is not divided. One God, one Lord, one faith, one God. Let's let love one another. We are one in the Lord.
In God we are
no matter
one.
Your tribe or continent,
in God we are
no matter
one.
Your country or space,
oh, yes. In God we are one.
We are one in Jesus Christ.
In God we are
no
one.
Matter your tribe or language,
oh, in God we are
no matter
one.
Your language or color,
oh, in God we are
no matter
one.
Your country or
oh,
state,
yes. In God we are
we
one.
Are one in
oh,
Jesus Christ. No matter your tribe or language,
yes, God,
no matter your language or
oh,
color,
in God,
no matter your country, your state,
oh, in God we are one.
Baba, kaona na Allah, kaona yahadamu. Hallelujah, kaona, kaona itache baba, kaona na Allah, kaona yahadamu. Godi agereka Allah me kaunamu, godi agereka ubangiji sariki, godi agereka wende yaba mureiwa, godi agereka ubangiji sariki, godi agereka wende yaba mohaipuwa, godi agereka ubangiji sariki, mugode Yesu, mugode mecheto, godi agereka ubangiji sariki, mugode Yesu, mugode mecheto, godi agereka ubangiji sariki. Oju to diri ekele diri, oju to diri chineke rembe biyebi. Oju to diri ekele diri, oju to diri chineke rembe biyebi. Oyoyo chimo chineke mi marama, oyoyo chimo idi ebube. Oyoyo chimo chineke mi marama, oyoyo chimo ekele diri. Inye ni lekereke na banwa banwe odiki ihe obula na digida digide nimuwa chukwu kere satu ni lekowa iboyoyo idiga manwe na mede tunanya kine boro mumpa na kasimobi nenyere maka simo kine boro mumpa na kasimobi nenyere maka odigo ye yirigyo namu inwengi atumoli ngegule Jadi piano na rekele mbo Otuto kandiri pia hezle Kiri kamu geji kele gyo Otuto kandiri pia hezle Kionye nenyere makani mwa Aga makole wega nende soma gyo Kionye neboro mpami mwa Aga makole wega nende soma gyo Kionye nenyere makani mwa Naro tuto mdiri pia ekele direge Chimo chineke mi marama, oyoyo chimo idi ebube. Oyoyo chimo chineke mi marama, oyoyo chimo ekele diriki. Gini kam getu giya buru no zuru Jehovah chuku binigwe Bizuru moke mara moma Ezi chineke ibokaka Gine boro mupa Nakasi mobi nenyere maka Ewa Gine boro mupa Nakasi mobi nenyere maka Chima odigonye yirigyo Inwe giya tumoni yende Nadigano na Otuto kamdiri pia ete, ini kamu geji kele gyo Otuto kamdiri pia ete, kionye nenyere makani mwa Aga makole wega rame sama gyo Aga madiri gindu Aga madiri gindu Aga madiri gindu legide Chineke anya, legide ze Jesus anya, obeze na sobude nwa o, Chineke karire paginile, nimono dobula,
legide Chineke anya, legide ze Jesus anya, obeze na sobude nwa o, Chineke karire paginile, nimono dobula, legide Chineke anya, legide ze Jesus anya. Abeziana sobude no wao, Chineke karire paginile.
Gini kineche kasi, gini kineche wanenke mo, ebe kwalozo, Chineke geboroge paginile. Obo gini kineche kasi, gini kineche mwanem, ebe kwa lozo, Chineke geboroge paginile. Acholo zepo sonadigi, etinye laka nanjo, kiwe mwete hinacho, mwerendidi. Obezena, sobudinu wae, Chineke geboroge paginile. Nimono dobula,
legide Chineke anya, legide ze Jesus anya. Obeziana sobude no wao, Chineke karire paginile.
Legide Chineke anya, legide chukwo kike anya, onye lezo beyo tumwaya, manye ya ni hianyo, odigi nyona pugi mere monagi. He has paid not his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? He will.
Legide Chineke anya, legide se Jesus anya, Abezena sobode nwa o, Chineke kariri paginile.
Obo gini kineche kasi, gini kinebe mwaneke mo,
ebe kwa lozo,
Chineke kariri soboginile. Obo gini kineche kasi, gini kinakwa mwaneke mo, ebe kwa lozo, Chineke kariri paginile. Asimgi legide Chineke kanya, abu ya jima jideji, obeziana sobude no wao, Chineke geboroge paginile.
Legide Chineke anya, legide ze Jesus anya, obeziana sobude no wao, Chineke karere paginile.
Eberegio baramoba, amaragio ya baramoba, Amara Chineke baramoba, kamwe mire banaleze nam.
Eberegio ya baramoba, amaragio ya baramoba, Amara Chineke baramoba, kamwe mire banaleze nam. Eberegio ya baramoba, amaragio ya baramoba, Amara Chineke baramoba, kamwe mire banaleze.
Wabaya onye zuchanke yolawa, wabije onye jero la fere, ninyonye luru kaka natana kachukwo, nikegi kamge julolo dima. Oseli wabu winke onye nacho, abu yukwanke onye waru kwaso, kama naligyo chine gosie bere, jikide siemi ikeru merio. Nam,
eberegyo ya baramoba, amaragyo ya baramoba, Amara Chineke baramoba, kamwe mire banaleze nam. Eberegio ya baramoba, amara gyo ya baramoba, Amara Chineke baramoba, kamwe mire banaleze. Amara Chineke bara mba, kamwe mere.